Binadamu wabaya najua baby, nileze nini kilikusibu. Ulizima kama mshuma, plan, tujenge malengo toka kitambo. Nini kimekusibu na ndiye chanzo baby. Binadamu sungura, binadamu sungura, ni ujanja ujanja tu. Kilio mwenzake leso, shida mwenzake mateso, mie mwenzangu ndani.
Now I feel so lonely baby, you're my shadow. Now I feel so lonely baby, you're my shadow.
Majonzi, umenipa mateso na lala macho wazi.
Laiti ungejua, ungegundua, usingefanya na yofanya sasa. Ukigundua, na ukajua,
talia life. Binadamu sungura, ni ujanja ujanja tu. Leo mwenzake leso, shida mwenzake mateso, mie mwenzangu ndani.
Now I feel so lonely baby, you're my shadow. Now I feel so lonely baby, you're my shadow.
Vinagongana sembu sisi binadamu. Haufamu kitu kidogo tu, unabeba vilago kama beba kako. Binadamu sungura, ni ujanja ujanja tu. Kili umweza keleso, shida umweza kemateso, mie umweza ngunani baby.
Now I feel so lonely baby,
now I feel so lonely,
you're my shadow.
Said
now I'm free so long.